Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio iteme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi mutegurirwa buri wa kane mukagezwaho nanjye turayishimiye Jean Paul nkaba rero nongeye kubaha ikaze mu kiganiro kandi mbiseguraho kuko ikiganiro cyacu nkuko nabibabwiye kuwa kabiri kitashoboye kuba kubera impamvu ya tornadoes cyangwa se tornado yabaye mu gace dutuyemo ni ku buryo bitari byoroshye kugira ngo dukore ikiganiro ariko twashoboye kubamenyesha uko ibintu byagenze ariko tubamenyesha igihe cyarenze ndizera nashidikanya ko ubwo kwisegura kwabagezeho uyu munsi ariko gahunda zacu zakomeje nk'uko bisanzwe tukaba mu kiganiro cyacu kuri uyu mugoroba bashoboye gutera imboni kuri gahunda y'ibiganiro byacu mwabonye ko turi kumwe na Dr. Kambanda Charles aho ari buze kudufasha gusobanukirwa n'itangazo ndetse n'isegasopo Perezida Museveni yahaye Kagame cyangwa se Kagame na RDF iri tangazo rero turarigarukaho mu kanya katarambiranye aho turi buze kureba icyahindutse niba n'amasezerano ya Angola yenda noneho ubu ntacyo akivuze cyangwa se niba hari ibindi byaba bidasomeka muri iri tangazo ariko bishobora kuba bisobanura ibyatumye iri tangazo rishyirwa ahagaragara umunyakanada ufite inkomoko yo muri Congo wakoranaga n'abayobozi b'inzego z'umutekano cyangwa se abapolisi bo mu nzego zo hejuru yishwe urwagasakure mu rwego kuzimangatanya ibimenyetso n'umunyekongo ariko wari w'umunyakanada wari ufite ubwene ryo w'umunyakanada warashwe bavuga ko yashaka gutoroka kuri polisi kubera ko batinyaga ko naramuka ageze mu butabera cyangwa se mu bucamanza na butabera buhaba mu Rwanda ashobora kuzavuga ibyo bakoraga bahitamo kumwikiza hakiri kare ibyo ndaza kubigarukaho nabyo muri iki kiganiro byo byabaye nyuma ho yari amaze kuvuga ko ashaka umubawe ya cyangwa se umunyamategeko umuhagararira mu birego bavuga ko yakoreye ku mbuga nkoranyambaga aho yerekanaga ubwambure bw'abakobwa ndetse bavugaga ko yabexploitaga kibazo suko uwo muntu ibyo yakoraga bifite ari ibintu yenda twavuga ko bitari binyuranyije n'amategeko kibazo ahubwo nuko batashatse ku rubanza rujya ahagaragara kubera ko bari bazi ko byinshi biri buze kumenyekana nabo bakoranaga inkeragutabara Ruzigamanzi yongeye kutwandikira ko noneho ubutumwa bwe kuri uyu munsi twagomba kuba twabuciye kuwa kabiri ni ubutumwa bwibanda kuri RDF Inkotanyi. Iyo ni muri audio dufite turibuze gukina nyuma y'isesengura rya Dr. Kambanda Charles. Bafite rero amaperereza ndimo gukora n'amaperereza ku bijyanye n'ibintu bitatu. Hari imitungo ya Rujugiro yongeye kwibasirwa, aho babuze uburyo bafata imigabane ye mu masosiyete ari mu Rwanda. Nzababwira mu gihe kiri imbere. Ubu rero bakaba bariho bashakisha inzira zose kugira ngo bibe ayo mafaranga cyangwa se iyo migabane babone uko bayigurisha. Urwo ni mu rubanza ruzaba mu kwezi kwa 11. Ubwo nzarugarukaho mu kiganiro cyacu cyo kwa kabiri, kuko hariho amakuru amwe n'amwe ntarashobora kubona. Ibindi ni amakuru ya Major Mutagomwa. Major Mutagomwa bavuga ko yapfuye, yarozwe, ariko icyo batavuze n'icyo yazize. Yarasigaye akora muri Crystal Ventures, hakaba hari ibintu bimwe na bimwe nashoboye kumenya bashobora kuba baramujijije, ariko ibyo nzabivuga mu kiganiro cyacu cyo kwa kabiri maze kubona amakuru yose ajyanye n'urupfu rwe ndetse n'amabanga yari afite batekereza ko yari kuzajya hanze hanyuma bagahitamo kumwikiza. Hari umunyamategeko witwa Safari, ni umunyamategeko w'umunyarwanda akoraga muri Congo, akaba nawe yarishwe agasanga modoka ye mu Rwanda. Uwo nawe turacyakusanya ibimenyetso ndetse n'ibihamya kugira ngo nabwo tuzababwire icyo yaba yarazize. Reka rero nongere mbashimire abo turi kumwe kuri uyu mugoroba, nongere kandi mbahe ikaze bwa kabiri ndetse by'umwihariko mpe Dr. Kambanda Charles ikaze mu biganiro byacu. Dr. Kambanda ni ntabwo akeneye introduction ahanga kuri Radio Iteme, ndetse ukundwa n'abantu abadukurikira benshi badusaba ko yajya aboneka igihe cyinshi cyangwa se igihe kinini, ariko nabyo ibyo ntitwabisezeranya kubera inshingano zindi yenda abafite, ariko twamusabye ko igihe cyose yashobora kusanga yakwifatanya natwe mu masesengura cyangwa se ku bijyanye na geopolitiki makuru yo mu karere azajya abidufashamo. Yarabitwemereye, dushimira gake gashoboka ashobora kuboneka ahangaha kuri Radio Iteme, ariko benshi muri mwebwe mwarambwiye ko mumukunda kandi nawe ubutumwa bwanyu naramushyikirije, ndetse ntibikeneye ko mbimubwira. Ni ukureba na za comments kuri YouTube mukora ku biganiro yaba yarakoze. Uyu munsi rero dufite amahirwe ko turi kumwe nawe kuri uyu mugoroba, akaba nubwo ubutumire bwacu bwari bumaze igihe kinini, ariko yashoboye kuza kudufasha kuri iyi ngingo y'ingenzi cyane ijyanye n'umubano hagati y'igihugu cya Uganda n'u Rwanda. Igihugu bihugu nako bibiri bimaze iminsi bifitanye ubushyamirane budasanzwe kurya imipaka yabo, ukuvuga ko yafunzwe mbere ya COVID ntabwo ari ukubeshya. Ndetse ubu Uganda imaze iminsi idiringa cyangwa se ihanganye n'ibibazo by'impfu za hato na hato. Abanyarwanda bajya gushimuta muri Uganda, abagande bagerageza kujya kuvunjisha cyangwa bagerageza gufasha mu bintu bya trade cyangwa se kugurisha ibintu byabo bakicwa, abandi bagashimutwa. Ejo rero ku munsi w'ejo hari ku itariki 5, ubwo mwabonye inkuru zicicikana mu Rwanda rushyashya, igihe itangazamakuru ryose mu Rwanda rishamikiye kuri leta ryandika ngo ku lieutenant witwa Gerard Tindifa dekanze mbanze nsobanura ikintu. Lieutenant ntabwo ari umusirikare ukomeye wo mu rwego rwo hejuru nk'uko leta y'u Rwanda ibivuga. Lieutenant ni umuofisiye wo mu cyiciro cya mbere, ntabwo ari senior officer, ntabwo ari uguhera kuri major kuzamura. Ariko ukuntu babyanditse bifite icyo byashaka kuvuga, ntabwo ari sous-officier, oui ni officier, ariko ni officier wo mu cyiciro cya mbere, ni ukuvuga ntabwo ari senior officer. Akaba rero baramwanditse bavuga ko yibwe cyangwa se ngo yafashijwe, yashimuswe na special forces z'i Buganda. Kugira ngo babyandike, abantu benshi babikozeho commentaire bavuga bati ye umusirikare w'u Rwanda wibwe na Uganda. Dekanze nibutse ikintu kimwe tutaraha ikaze Dr. Kambanda. uyu musirikare bavuga leta y'u Rwanda ubwayo yivugira ko yatorotse kuri February cyangwa se mu kwezi kwa kabiri tariki 18 ntabwo yagiye ejo ntabwo yagiye ejo bu ntabwo yagiye mu cyumweru gishize hashize amezi atandatu avuye mu gihugu ntabwo yari inkuru yo gusohoka ejo iyi ni misleading information yatanzwe na leta y'u Rwanda kugira ngo bigaragaze ko hari bagerageze nako gushaka gukavaringa cyangwa se kugira ngo bazimangatanye ubukana bw'urwandiko rwasohokaga rwasohotse tariki enye rwasinywe na ministre witwa Esther Mbayo ukora muri presidence cyangwa se ushinzwe ibikorwa bya presidence Republika muri Uganda urwandiko rusohoka tariki rwasinywe tariki enye leta y'u Rwanda yandika ziranzandiko tariki eshanu ntabwo ari coincidence ntabwo ari coincidence Uganda ubusanzwe isanzwe iri diplomatic ikoresha imvugo idasesereza ariko noneho mu rwandiko twabonye uyu munsi n'urwandiko rwaje rusa nkaho noneho rudafite ikintu yenda wavuga ngo ukeneye kumva icyo bashatse kuvuga nta diplomasi nyinshi nta n'irimo giye mu byo nasomye Dr. Kambanda reka nongere nguhe ikaze muri kigana ariko nkubaze n'utubazo tubiri kugira ngo uhereho nako ni kimwe uhereho yenda kuri izo commentaire hari muri urwandiko jyewe ushobora kuvuga ko yenda nibeshya nabonyemo ibintu bibiri byiciro bibiri hari ubutumwa bwoherejwe aho bitwa ba LDCs cyangwa se abayobozi b'inzego zibanze waba Uganda ndafite ubundi wabyita neza kundusha ariko hakaba n'izindi n'urundi n'ubundi butumwa bugenewe abasirikare urwo abayobozi bandi basanzwe ruvuga ko ari ko bagomba kubwira abaturage ikibazo gihari hagati y'u Rwanda na Uganda ndetse bakababwira ati nimugerageze kwambuka kuko barasa abantu bari anambye badafite icyo batwaye batabarwanye badafite intwaro kurasa umuntu uri helpless ariko bavuga ko ikijyanye n'ubushimusi bukorwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda zibukora ku banyayuganda ku butaka bwa Uganda bati icyo ngicyo hari amabwiriza yatanzwe hari n'inzego zizadiringa cyangwa se zizashugurikira icyo kibazo kandi mu buryo batashatse kutubwira Dr. Kambanda Charles nongeye kuguha ikaze muri ikiganiro naguhamagaye kugira ngo udufashe kuri ruriya rwandiko urwandiko rwa page imwe ariko rusobanura byinshi cyane ndagira ngo duhere kuri ibyo utubwire nawe reaction yawe cyangwa se uko ubibona uyu mubano w'ibihugu bibiri ariko cyane cyane ushingiye kuri urwandiko ikaze kuri Radio Iteme kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu
murakoze bwana Jean Paul wamwanumiye ndabasuhuje kandi nsuhuza n'abo bari muri studio ndasuhuza abari kutumva n'abazatumva kandi ndashimira comments nziza abakurikira radio n'izindi radio nkunze kuvugiraho dore ko njyewe radio zose yombo nyomwanya turavugana kandi birashimisha cyane kuvugana n'abanyarwanda tukungurana ibitekerezo n'ibintu nkunda cyane igihe cyose bishoboka byose nzakomeza kuvugana n'abanyarwanda
urakoze cyane
ruri yo rwandiko mu byukuri no rwandiko kuri nge ntabo byantunguye ariko nanone ni ibintu bidasanzwe muri diplomasi muri rusange nanone muri kuri politiki ibaye politiki yo mu gihugu hagati cyangwa politiki ya yo hanze ya Museveni cyangwa ya Uganda munsi ya Museveni n'ibintu bidasanzwe Museveni yabonira umuntu wehangana cyane no umuntu ntajya yihutira ibintu abantu bamuzi barakubwira barabyemeza ko n'abantu bamuri hafi akunze kwabuye ati mukekeke sinshaka ko muvuga ibintu tutarabanza kubyiga neza Museveni aba ari umuntu upfa kuvuga ibintu cyangwa Uganda muri rusange politiki yabo yobanye n'amahanga yomvuze Museveni kubera ko kiri igihugu cya Uganda constitution yabo politiki n'ibihugu mu bihugu bitandukanye cyangwa ibihugu bibituranye ekorwa na perezida ntabe kurwa na n'abadepite cyangwa abandi bantu ni perezida iyo tuvuze perezida iyo tuli kuvuga ku politiki y'imibanire n'ibihugu ya politiki ya diplomasi muri rusange tuba turi kuvuga perezida nyine kubera politiki ye cyangwa public policy ye niyo ikoreshwa mu mibanire n'amahanga urwandiko kuba yategetse aba resident district commissioners cyangwa abantu bamuhagarariye muweza district zose muri Uganda muri rusange kumwihariko akabuya district resident commissioners ba bo muri za district zihana imbibi no Rwanda kumwihariko akababwira ati ndabategese mugende mwigisha abaturage mubigishe mubabwire ko batagombye kujya mu Rwanda yewe no zashaka kujyayo biri kuri risky afate risky ariko ntabo turabuya ko batagombye kujya muri mu Rwanda aya mabwiriza tugarukiye aho gatoya aya mabwiriza ntabo ahuye na politiki ya Museveni cyane cyane pan-africanism. Museveni ni wa muntu ukunda ikintu cyitwa pan-africanism kandi abibona no muri Uganda. Uganda ni kimwe mu bihugu ku isi, I think ni igihugu cya mbere buri muntu yisangamo. Nta muntu ushobora gutaza ngo kubera wagiye no usangamo ibihugu byose, abantu bavuye mu bihugu bitandukanye after politiki nyine cyane cyane ku Banyafurika ashaka yumva ko Uganda muri rusange yaba umujyi wa Afurika. Niyo mpamvu ujye ubona abantu bajyamba batafite n'ibyangombwa bagatangiza ubuzima ukamusanga ejo yanaguza ubutaka ukamusanga ejo you know Uganda ni igihugu. None uwo muntu ushyigikiye pan-africanism nka Museveni kandi n'umuntu washyigikiye ko East African Community yakomera nka Museveni kuba yakoze area statement urabyumva ko ni ibintu byarenze ariko nanone ntawo wavuga ngo byarenze gusa ariko ni ibintu amaze igihe yiga ku buryo bishoboke ko hari ingamba zikomeye ashobora kuzafatira ku Rwanda kandi yaramusazifashe sinzi ikizasigara mu Rwanda. Ku level ya kabiri muri rwa rwandiko uretse kutegeka abayobozi bari abamuhagarariye muri za district no kubwira abantu bo muri za district kwirinda ibintu byo mu Rwanda abantu kujya mu Rwanda hari imvugo edasanzwe yakoresheje yavuze ngo politiki y'ubugizi bwa nabi yo Rwanda iri jambo criminal policy of Rwanda.
That's nibyo
iki kintu kirakomeye cyane politiki y'ubugizi bwa nabi kandi bitwara tubivugana hano kuri radio politiki buryo bugize wanaye wa Kagame ni politiki ni politiki public bugize wanabe none umuseven nawe agakoresha imvugo at ya politiki yo bugize wanabe yo mu Rwanda
yaba criminel
yes criminel nicyo abantu bashobora kumva kurusha ku criminel. So iyo ni mvugo ikomeye cyane umuntu nka Museveni Perezida Museveni ariko umuntu umuyobozi w'igihugu kimwe kubwira ikindi gihugu ku describing ikindi gihugu kuriya mu byukuri biba bisa nkaho akoze declaration y'intambara orese ko iyo declaration ntabigiye kurana na perezida mu mategeko ya Uganda ekorwa na n'abadepute ariko mu byukuri ni ikintu kirenze kubera ubundi muri diplomacy hari approaches ibiri muri diplomacy muri rusange approach ya mbere tukora diplomacy yitwa soft diplomacy cyangwa icyo twita diplomacy yoroshye soft diplomacy bivuze bya bindi byo kuvuga neza n'igihugu ukaba persuadinga ukaba mukaganira bimwe mukabiganira na bitagiye biri imbere ya marido bitagiye no muri public yewe no kumuavansa mukandikirana ariko ibyo byose biri kuri level ya soft diplomacy yo soft diplomacy inananye tujya muri mucyo twita hard diplomacy diplomacy ikomeye y'ingufu ati nota ko nokomeza gutyo ndakumena agahanga uko abaganyana bakunze kubivuga ndakumena iyo niyo cyo twita hard diplomacy nuvango Rwanda Uganda muri ya letre yavuye kuri soft diplomacy tuzi kuri Uganda ikazamuka kuri level ya hard diplomacy diplomacy ya hard irangwa n'ibintu bigeze kuri bitatu cyambere ibihano takunu wa describing igihugu kuriya ngo ntogifatire ingamba zikomeye cyangwa icyo wakwita sanctions uburyo wa sanctions buratandukanye Museveni ashobora kuvuga ati nta kintu na kimwe kijya mu Rwanda kizanyura muri Uganda hakamo broker ikintu cyose kandi habizi ko za kago zimwe zinyura muri Uganda zijya mu Rwanda Museveni ntabwo yageze aze broker hari n'ibintu Museveni azi neza bagura muri Uganda harimo n'ibiryo bagura muri Uganda Museveni arabizi bikagenda mu Rwanda nta kibazo ibi nabyo ashobora kubafungira akavuga ati no kubera ko nta kuntu wakwita igihugu criminal igihugu kakita criminal noneho ukakemerera kunyuza ibintu mu gihugu cyawe hari aspect yindi muri hard diplomacy y'intambara iziguye cyangwa itaziguye hari intambara ibihugu bikoresha ya proxy cyangwa intambara yo kugenda noneho mugakora confrontation ibi bihugu byembi bibiri ariko arabize barabibona ko muri politiki mpuzamahanga tugezemo nta gihugu gishobora muri icyo gihe nta horese amerika na biriya bihugu bihanganye nta gihugu na kimwe gishobora kugenda gutera ikindi directly sasa hivi byose binyubikurwa na proximity na proxies so reka turebe aho ibyo biganisha ireti irakomeye reka turebe level bazabijyanaho ariko nanone ikintu gikomeye twakwibaza ati kugira ngo Museveni ni gute byagiye gute kugeza ngo Museveni kugira ngo Museveni agere kuri iyo level ibintu bidasanzwe hari bimwe abantu bazi cyangwa abantu tuzi muri rusange ariko hari n'ibimwe abantu batazi ikintu cya mbere abantu benshi batazi bashobora kuba batazi wenda n'intambara ya diplomacy Kagame yashoye kuri Uganda kandi yakomeye cyane mutigute Kagame yakoresheje biriya bisuma bye mpuzamahanga akoresha abajura be mpuzamahanga kwanda mining a politique ya Uganda yabaye mbucuruzi cyangwa mu cyarugendo cyangwa politiki ya Museveni yose akaye sabotage nga akoresheje biriye bisuma bakora na bya Tony Blair. Urugero ishirungi bintu bihayi tuvuge ibintu biherutse vuba ni kampanye na amafaranga menshi Kagame yakoresheje mu kugira ngo oni efunge regional center yabo bafite muri Uganda FTC cyaro muri Uganda the UN regional service center bachombise muri Entebbe area nini eri muri Uganda ya UN ya service regional service center hekurwamu n'abantu benshi batandukanye bazana amafaranga menshi mu gihugu cya Uganda mu buryo bwose mu buryo bwariyo estate barakodesha amazu y'abayobozi y'abagwari abakomeye amazu akomeye muri Kampala urabyumva ko bagira batanga akazi kenshi ku banya Uganda kubera ko ni field support mission ebintu bya peacekeeping muri region yose biri coordinated hariya harimo ibintu byotuma naho kubera harimo na za communication ni ibintu byinshi cyane biri mu hariya muri Entebbe UN center ya Entebbe eza na amafaranga ijana amafaranga menshi muri Uganda ikoresha itanga akazi kenshi kubanya Uganda kandi keza gahemba neza muri make eyo center efutorwale rukomeye cyane muri economy ya Uganda. Tony Blair yali idinze kampanye yoku area center muri Uganda abifashijwemo na assistant secretary general wa oni wario mudamu wo muri Nigeria corrupt cyane n'inshuti ya Kagame cyane barakorana yamwegaruriye amwa amafaranga urabizi naba abanagana abana Nigerians benshi ku faranga nabo wagira ngo barabaroze bameze nka Kagame uriya no mudamu yakubisa kubita amafaranga menshi akanyuzamo ibintu bye muri oni ariko none wa mahirwe batwagize cyangwa amahirwe y'abantu bagize no ku secretary general wa oni burya ntabacyana owakana Kagame aramusuzugura byatari ibyo ntabwo ndi butange ibintu information zirenze guti kuri iyo ariko mfite experience eri personal experience nziko ntabo bumvikana aramusuzugura cyane kubera ubwicanyi bwe azi ariko around yo ya oni urabyumva abibona ko secretary general wa oni nobo tuvuga ngo abakomeye ariko avugirwamo n'aba abantu bakomeye nayo mpamvu batajya bemera ko secretary general ava nka muri Amerika ibihugu bikomeye kubera ko bavuga bati hariya ne hariya harimo za deals nyinshi abacuruzi bakomeye batone Blair abo ba Bill Gates bakoreya business nyinshi cyane ku buryo baba shaka umusekuriteri generale nyine abamu hariya yego hariko ingufu nyinshi ziba ziri hanze ye none wo secretary generale wa oni Antonio ntabwo yumvikana Kagame ariko none umwasisitawe wo muri Nigeria Tony Blair yakoranye nawe cyane bya hafi kugira ngo basabotage ngeri ya project yo muri Uganda byageze nawo bakora informal announcement babinyuje inyuma ya secretary general wa oni ngo barafunze bakoze declaration ko bafunze Elia Sant ko bayijyanye muri Kenya bagatanga impamvu zitumvikana ariko Museveni yarabimenye nyine kwa kundi agenda gahoro yarabimenye byose nawe agafata dossier y'ibintu byose nawo n'uyo mudamu n'ibintu byose bagiye bakora na za communication bagiranye na Kagame akagenda akabikubitembere y'abayobozi bose bari babiri nyuma na oni muri rusange na hano kwa Trump akabuye ati murebe ibintu bya uko byakozwe corruption ebirimo obujura bubirimo mugiye gufunga centre kubera obujura dole Kagame avugana n'uyo mudamu yavuganye nawe ku munsi uno bumvikanye kuri ibi nibi yavuganye na Tony Blair kuri ibi nibi ku munsi gutyo ebyo niyo byatumye iriya centre batayifunga bari bamaze kuyifunga ibi bayivuba urabyumva iyo umuntu akoze sabotage ameze kuriya mu gihugu cyawe nawe kireka uri umuntu wihangana ariko nta gushyigikanya nawe urafata ingamba zo kugira ngo ugire icyo wakora hari ikintu bakoze ejo bundi okay East African Community urabona ukuntu ya Kagame yayishe kandi urabyumva ko muri politiki ya M7 buriya mu kusabotaginga East African Community nanone Kagame aratagetinga M7 kubera ko M7 urabona muri politiki ye East African Community ni ikintu gikomeye cyane urabibona ko ni ikintu yavugaga ati yes ni umwana wanjye mbyaye reka none wo mbereke region ikomeye tugende tuyikore dukore ikintu gikomeye cyane nicyo muzane bukiraho nkari icyo Museveni Kagame ati uyu mwana wabyaye reka tukwereke akabisabotaginga abantu batangamo amafaranga akagenda akanywa ku ruhande akabaregera nkoriya umurundi yiba amafaranga yakoresha nabi Museveni urabona ni diktera ukomeye yanze kuva ku butegetsi akagenda avuga Museveni na nini nako amafaranga yagiye agabanuka ajya muri East African Community bikasaba ingufu nyinshi kuri ba Museveni n'abandi bayobozi ba East African Community kugenda gusobanura bagata igihe umwanya wabo basobanura ikintu Kagame yagiye kusabotaginga mu ba donors kandi bivugwa ko ari mambure wa muryango nuko ubona hari mu crise y'amafaranga hariye kandi urabona kugenda avuga ngo abarundi nibo ngo murundi ngo nibo biba kandi bazineza ko amafaranga yatakariye muri East African Community igihe cya Sezibera ni menshi cyane ku buryo iyo biba iyo uriya Secretary General w'u Burundi ashaka kwehimura ku Rwanda akazana ya madosiye ya Sezibera yose uko bibaga amafaranga sinzi niba byari kubagwa neza ariko urabona ukuntu yari playinze nk'abantu bakavuga muzehe Museveni avuga ati mubyeyore cyunga wewe nuko ababwira ati cyunga none wo ku kintu ejo bundi nanone mwabonye njyewe nabibonye kubera ko nabikurikiraniraga hafi intebe cyangwa umwanya wo kwicara kuri kuri Secretary United Nations Security Council urabona hari mu Djibouti na Kenya bahatanira umwanya wo kwicara kuri iriya nini ibyo Kagame yakoze Kagame yanze kusupportinga at least kumugaragaro yanze ntabwo yajoininze kampanye ya Kenya kunyuza mu Kenya ntabwo yabigiyeho iyo kampanye yayobowe n'aba Tanzania na Uganda kugira ngo Kenya ibone uriya mwanya ariko umunsi batoye but ataragiye n'umuntu ubicovering Kigali yahise sohora inkuru ngo Uganda yatoye Djibouti aho gutora Kenya bahise Kigali bahise babisigira noneho tukibaza abantu babikurikiranaga hafi hacya ariko ririye tora nta muntu umenya uwatoye undi kandi babikoze bari buri muntu wari mu biro iwe babikoze kuri Zoom ba ibihugu byatoye babikoze kuri babikoze ngo bakoresheje na telefone cyangwa none wo omuntu akakubwira ngo njyewe namenye igihugu buri gihugu uko cyatoye wabimenye gute ko n'ogutora mu ibanga wamenye gute ko Uganda itatoye Kenya kandi mu gihe babyandikaga ahubwo Kenya na Uganda bari bari mu byishimo bakoze iminsi mikuru nuko noneho akashaka gusabotazinga rasio hagati ya uhuru na Museveni ibi bintu Kagame yarabikoze agasakaza mu bihugu bitandukanye hati Uganda yanze gusupportinga Kenya kandi Kagame ntabo urese gusupportinga bo bavuga no gutora ariko nta muntu ushobora kuvuga ngo igihugu runaka cyatoye nta muntu ushobora kumenya uko igihugu cyatoye nta muntu ubizi ariko bo bakanabirenga bakavuga ati Uganda yatoye so urabyumva ko basaga gusabotazinga basakaga kwica rasio hagati ya Kenya na Uganda urabyumva ko yashaka kubatandukanya nanone urabyumva nanone hari kampanye sasa hivi ziri gukorwa mu bintu bya matora abantu bakurikirana ibintu bya politiki yo muri kariya karere barabizi ko hafi buri nyuma y'iminsi nk'ibiri the New York Times esohora inkuru kuri Uganda bavuga ko Uganda ko Museveni ari dictator ko Museveni atemerera oriya cyane cyane babibuza na Bobi Wine oriya omuhungu bavuga ko afashwa na Rwanda n'abakera bafashaga kibeye akiza besi genone ubarahinduye barafasha Bobi Wine
bafasha umuntu wese uhanganye na Museveni urebye
urabona ibintu biri fane Muse Kagame yashaka kwica Kadafi uriya no mukoloneli yari koloneli Gaddafi
mama
aha yaramuhunze none navuga uriya wo mu Rwanda Kadafi yari umukoloneli
yakoloneli nibyo kano Kadafi kazi ntwari
kazi ntwari yes yari koloneli eh yahunze ngirango ari koloneli yarahunze yahunze Kagame since ntabondi bavuge igihugu arimo ariko none umudamu wa Bobi Wine no mwana wo muri famiye ya Gaddafi no Kagame abagiyemo atingiye kubafasha kubona ubutegetsi of course ntaba abafasha kubera abakunda n'uyo mudamu Kagame aramusafashe bafashe ubutegetsi bakuyeho mu 7 Kagame yahita yica n'uyo mudamu wa Gaddafi wari mu famiye ya Gaddafi yahita abica n'uyo nini ariko none wo hejuru yo kuba amuha amafaranga amufasha muri za kampanye ze anakanamushakira inshuti urabona inshuti za Kagame nyinazo inshuti za Bobi Wine bariya ba demokrati nibo bari ku promotinga Bobi Wine urabona ko ari muri contact za Kagame nizo ari gukiniramo ariko noneho kumwe hariko media ya hano eriya New York kinyamakuru cha New York cyafashe specialization yo gutuka mu 7 no kwangisha no gutanga izina ya mu 7 nabi mu binyamakuru muri iyi minsi
urango New York Times
yes nejo ngira ngo basohoye nini nejo ngira ngo basohoye nyandiko bavuga ko yicya yes bavuze ngo bibazaga ntabone buka title neza ariko bibazaga ngo ukuntu Trump administration ya Trump ngo ekunda ba dictator bo muri Afrika ngo Museveni dictator ozi cyane ngariko administration ya Trump yaramushyigikiye emwa emfashanyo ngo kandi kandi ngo Museveni yicyabantu abamu opozinga ngo Museveni abo yemera opozisiyo mu gihugu cye ariko none wowe umugabo wa New York omugabo oli ya Salim ni inshuti magara ya Kagame. Nukufuga ngo amini Salimu niwe omugabo Salimu Carlos niwe shareholder, hali umwe mba shareholders ni shareholder, ni majority shareholder omuli the New York Times, hali umwe mba shareholders bayo, aliko ni inshuti magara ya Kagame. Bam abantu babizi babikurikiranye hafi baravuga bati uyo mugabo yabaye intro Kagame yatangiranye ubushuti n'uyo mugabo kuva kera, kubera uyo mugabo Carlos ni inshuti yuri ya Victor uri abafashe ikebe wo muri wo mu Burusiya, yakoranaga na n'imitwe y'ibyehebe minshi yo muri South America as a groups zaba zarwanaga mu za madruga na ibiki byose, kandi yakoranaga na Kagame. Ubu arafunze hano, ni umucuruzi w'imbunda yacuruzaga imbunda muri Congo, ibintu bimeze gutya. None wo ni wa introduce Kagame kuri oyo Carlos. None wo icyo iki kinyamakuru gikora sasa hivi kuri Museveni ni ugaragaza Museveni ko ariwe dictator usigaye muri Afrika. Kandi ibi bintu nta kuntu iki kinyamakuru cyaba kibikora bitari ibintu biva Kigali. Yewe ibintu bisekeje cyane nuko ibintu bandike Kigali cyangwa ari abatomu ndairo bandika kuri social media ya zabo accounts zabo, usanga ariyo bisohokeye mu kinyamakuru cyo ya Carlos. So urabona icyo kibazo. So hari ibintu byinshi none wo wakongera wo no kuno bariya nini babiki abantu muri Uganda, wakongera wo kuno batwika, ukongera we ibintu byose byo kwicya abayobozi muri Uganda. So Kagame Museveni yehanga kano kwicya abaturage bagatanga imirambo buri munsi. Nta gihugu na kimwe gishobora kwihangana kurusha kuri level yawo Uganda yihanganiye Rwanda, ku buryo buri gihe bakuzanira. Kandi na Museveni nawe akabakina neza, buri gihe bazanye umurambo bikajyamba inyamakuru bagaceceka, bidatinze akongera bakica umunye Uganda bakazana umurambo mu bwirasi bukomeye, ukabona batanga umurambo birata cyane aba ku side ya y'u Rwanda, ukareba abantu biratanga kubera bazanye umurambo n'ukuntu bafata umurambo ukagira ngo ni ubwa mbere babonye umurambo bawukagira ngo bagiye batinya ko wabanduza, you know, ibintu bimeze gutyo. Ubu bwirasi bwose bakaburi coding si yose kabibona. So nakuvuga ngo Museveni yahaye Kagame igihe gihagize cyo kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga ko ariwe mugizi wa nabi. Museveni we agafata umwanya we avuga ateka abanze yigaragaze amenyekane, njyewe nzamukubita igifunsi nyine hegiye nzabishakira. Ni nabyo mpamvu ngira ngo turi kubona sasa hivi Museveni atangiye nanone kugira ngo agire nanone. Tugomba no kwibuka ko ni igihe cy'amatora muri Uganda. Museveni anabizi ko natakanguka ngo afate Kagame uko nyine wenda na nkuko abarundi bamufashe, urabona abarundi bamuvugutiye umuti. Museveni ayibona ko niba tabikora sasa hivi, niba tatangira kuba hard kuri Kagame, ashobora kuzakoresha shano mu matora yabo. So hari izo factors zose njyewe nizo mbona bishobora kuba biexplica iyo letre ikomeye cyane, amabwiriza akomeye cyane adasanzwe habaye muri diplomacy, habaye muri politiki ya Uganda muri rusange, cyangwa muri diplomacy mu kumwihariko. Nuko mbibona
ikintu kimwe waruvuze gishekeje kuri New York, New York Times, Dr. Kambanda, ni nk'iyo iyo nyandiko ivuga ngo Trump ngo akunda aba dictators. Yes. Ari muri mande ya mbere imyaka itatu n'amezi, ukagira ngo aba dictators bavuga bagiyeho ku gihe cya Trump.
Exactly.
Ntabwo iyo nyandiko irrelevant. jewe mu magambo nshobora kuvuga ushatse kuvuga ngo Trump ukakora na relationship n'aba dictators icyo gihumva ko koko propaganda zawe ziba ziri in the open ziba zigaragara ko either wowe utangiye kwandika uyu munsi ni wowe ntabwo uzi gihe izo koniyo connection ha yuzi yaba dictators na nabayobozi ba America cyangwa na America niba utashobora kumenya urukundo Tony Blair Bill Clinton na yewe na Obama for that matter nubwo yagiye Ethiopia akavuga ijambo rikomeye cyane kuba dictators ariko in the end ni kwiherezo nabwo ari habwo kuvuga ngo president umaze imyaka iri uri muri mande ya mbere n'ugiye kubaza mu president umaze imyaka 20 n'indi ku butegetsi biteye rumva biteye isoni
kandi atageze akora no muri leta Trump na hamwe yageze akora muri leta ntabameze nk'abari ba Clinton bakoze imyaka engahe mirongo muri leta mbere yo kuba baba president we imyaka itatu nabo no bwa mbere akoze muri leta no aba president so kamurega kuba aba dictator so no kundene wenda umuntu yakwe bazate se amaherezo bishobora kuzagenda gute nyuma yeye retre tuvuze ibintu bishobora kuba aliyo mbarutso yeye retre none wewe umuntu yakwe bazate se possibility bizagenda gute nyuma yeye baro
ni nacyo nashakaga ni nayo ari niki kibazo cyanjye cyakurikiraga kuko urabona urwanda wowe naje dushobora kwemeranya ko muri yo myitwarire yabo hari ibintu bakomeje kugaragara batajya bahinduka bakomeje kugaragara nk'abantu babuli n'igihe bari muri weak positions igihe cyose no ku Burundi no kuri Tanzania no kuri Uganda igihe cyose bari muri n'igihe bafite intege nke abanyantege nke bakunze kwigaragaza nk'ababuli mu magambo bakavuga ibintu yenda hari bafite izindi nzira bakemura ariko noneho iyo bigeze kuri Uganda usanga Kagame we ari threatened ye kurundi ruhande ntekereza ku bwoba afite cyane kuri Uganda nuko bamuzi neza cyane baramuzi nibo bamureze ku buryo iyo bigeze kuri Uganda ubona nkaho ashaka gukora ibintu bitandukanye nge nkibaza rero kandi nawe nibyo ari muvuga ni nacyo ikintu cyenda twasoreza hi risesengura ryo kuri kiriya kibazo yuga Rwanda jewe ndiho ndibaza nkurikije hari rwandiko navuze nabonye ziri article basohoye ejo zisa nkaho zitanguranwa na ruya rwandiko ubona batangiye kwishyira hejuru ubona ko harimo ikintu cya panic muri bo ariko reaction yabo buri gihe ntiyigeze iba nzima ku bintu bya diplomasi niba kutayimenya cyangwa se niba ari iyihe mpamvu ubwo buburi bwabo sinzi aho buturuka none rero ubu urwandiko rwa president Museveni cyangwa se biro ye ruri clear rurasobanutse cyane nta kintu bahishe buri muntu wese n'utazi ibintu bya diplomasi n'udasobanukiwe niyo soft and hard diplomacy nawe ashobora gusoma ibyanditse muri urwandiko akabyumva tachine kimesa ni yasize bese atasobanuriye abagande noneho ashyira n'inzego ze standby message yahawe abasirikare niyo batatubwiye nkibaza ko urwanda mu rugo twabonye cyangwa ibyo twabonye mbere hari ibintu bashobora gutangira gutekereza kuri reaction yabyo ariko reba nawe ministre w'ubanye n'amahanga ushinzwe ubwo cyangwa se wungirije ministre w'abanyamahanga ariko ushinzwe Afrika y'Iburasirazuba East African Community Nshuti Manase uzi nawe ko ari hanyuma ya nkundu hungire he ndagira ngo kuri icyo kintu kuko byanze bikunze ministere ndabizi ejo turashobora kubyuka leta y'u Rwanda nayo ifite icyo yavuze kubera ko byagiye hanze wowe uratekereza haba kuri Kagame haba ministre bashyize hariya kubera asa nkaho bashakaga replacement ya nduhungira iki uribaza ko ikibazo kiri buge kiri bari bushobora kukigarura mu nzira cyangwa barakigira worst barakigira baragishyira hanyuma yaho cyari kiri
igisubizo yewe ikintu Museveni yarabivuze kera. Museveni bamubajije kera bigitangira ati ariko amaherezo bizagenda gute. Yakoze analogy y'amavunja na akavuga ati yo uri kwandura gukura babita gute kwandura kwa gukura amavunja
guhandura nibyo
guhandura yeha guhandura amavunja ngo ntabwo kata ikirenge cyose ngo ntabwo gikata ugenda urandwamo gatoya utangira ku ruhande noneho ugasanga amaherezo nahavaga tulia tuvunja twagi nago tulia ku ruhande nawo zibazishize nyine uko ugenda urandura nako gikira bityo ugakize kirenge ariko amavunja yose ukaba yakuyemo. Museveni yarabikoze. Turi kureba noneho possible reactions kubera ko turabizi ko Kagame yeshazi no musazi harasara mu magambo no mu bugizi bwa nabi. Ariko se Kagame aracyafite ubushobozi bwinshi bwo kugira nabi muri Uganda. Njyewe mbona Museveni ibintu yabivuze nawe amaze kwezera ko amavunja yose atangiye asigaye mu yavunja rimwe litera libyara utundi. Ariko Kagame kubera ko yakoze ukuntu yanduye amavunja muri Uganda bamaneko ba Kagame cyangwa umuntu wese bafite woza informasi yoko akorera Kagame abo batafashe ngo babasubizeyo barafunze. Kandi banatanze n'ukuntu babafashe n'ukuntu bagendaga babafata batanze message no kubantu Kagame yakwebesha aho gukoresha. Ubu sasa hivi muri Kampala no muri Uganda muri rusange ikintu kitwa gukorana na leta y'u Rwanda baragitinya kimeze nk'urupfu nk'iyano cy'urupfu. Sasa abo Kagame abo Museveni ngira ngo aba yabanje kubanza kwezera iki kibazo. Kandi urabona neje bundi Museveni uko yahinduye ubuyobozi bw'ingabo ze yo ukoza narize neza abantu benshi yashize mu myanya ehuye n'ikibazo cy'u Rwanda bose bazirana na Kagame ntabwo ndivuga amazina ariko yakoze ejo bundi abashashi yazanyemo abahuriye abafite aho bahuriye n'ikibazo cyo kurwanya Kagame cyangwa kurwanya umuntu wese wabatera oturuse hanze urabona ko wagira ngo Museveni criteria ya mbere yashyizeho ni eske uyo muntu akorana ari sympathetic kuri Kagame niba ni noya okay akatumuza niba ni yego ku ruhande. So awo ahantu tuarebe nawo tubanze tuwige eske Museveni kuvuga biriye bintu ashobora kuba amaze kwezera ko ndani ya mukontrolize muri Uganda. Noneho tukanareba aho Kagame atangiriye ibibazo na Museveni yafunze umupaka noneho ngo agafungura Southern Corridor gukorana kunyuza ibicuruzwa muri Tanzania. Bwana Jean Paul ntabwo nshyigikanya ko Museveni agiye gukorana na Magufuli bafungire Kagame. Kandi gufungira Kagame ntawo bitware igihe. Bwana Jean Paul Kagame mu Rwanda ntabo bafite depot ya essence erenza ukwezi n'igiki ntawo bayifite. Ntawo essence bafite muri za depot zabo ntabeshobora kubarenza ukwezi n'igiki. Ni ukuvuga ngo Museveni yakinye na Magufuli kandi urabize ibazo Kagame aziranye na Tanzania na Uganda no Burundi akanonjaho no Rwanda bamukomatize bamufatanye na Kagana nini bamusikwizinga ugasanga nyuma y'amezi yo kweze kumwe ikigali nta na essence yagera kandi ibi byashoboka ikintu njyewe nkeka ko bazamufatiraho cya mbere ni essence cyangwa se bashobora kubikora kubera Magufuli nawe ne Museveni bafite ukuntu bakora bashobora kumujyana gradually bakagenda batinza ibintu bijya mu Rwanda warabibonye deja byaratangiye by the way wabonye ejo bundi bambaze akavuga ngo urabona nibihugu bibiriya ngo yogiye muri Tanzania cyangwa Uganda kwanyuze ibintu byacyo ngo urabona niyo bafate jambo rya nyuma ntabo bakore ibintu uko tubyifuza yarabivuze no kuvuga ngo ibyo turi kuvuga bashobora kuba bamukina wanasanga byaratangiye deja Kagame bashobora kuzamufatira kuri essence mbere na mbere edora yamaze kugera ku gihumbi edora yageze ku gihumbi muri mu Rwanda bamukubite kuri essence urebo kuno kintu gisandara icyo iyo ni possibility hasi iyi ni possibility hasi amakuru mfite nuko Uganda yari yarefashe Museveni yari yarefashe kwakira abasirikare ba Kagame amakuru mfite nuko hari abasirikare bakuru ba Kagame bashaga gunja Uganda Museveni yabwiye nzega ati oya ntabwo bashobora kuza hano bagume hariya iwabo cyangwa bagiye ahandi ku buryo sasa hivi Museveni aramusa afunguye akabwira inzego za Uganda ati mubakire muzabona Kagame azandika amateka abasirikare bamuhuze hatari n'intambara bijye mu mateka kandi iki kintu nubwo sasa hivi ari kurwana gushyira abasirikare ku mipaka ariko Jean Paul bamusikwizinze kuriya n'aba basirikare ashyira ku mupaka bazahita bigira Uganda kushobora mu mateka y'isi kuzabona bwa mbere abasirikare bahunga ari benshi bahunga igisirikare mu gihe kitari intambara iziguye intambara ifunguye Museveni naregeza mu gatoya akemera inzego ati noneho mubemere ndabazi njyewe ndabizi nabonye buvuga amazina y'abasirikare bakuru deja bakeretaga bashaka akayira hariya Uganda ariko Museveni akabwira enzego ati oya hapana mwawache nuko yababwiki sasa Museveni nababwira ati mfungure bazi ya azamuteza urubwa rwatari kandi Kagame nuko suspecting agusa ko kubera ko Kagame ashobora kuba yarabimenye ko Museveni yabangiye kujyayo Kagame na suspecting ko Museveni agiye kubafungurira akayira abasirikare be ashobora kushaka kuzabica bose mbere yo kubajya Uganda awo ni uhazava umusirikare uzavuga ati kama mbaya enough is enough reka ngo twike nawe Kagame nako bazamutwika nako bashobora kuzamurasa Kagame presio Museveni ashobora kumushyiraho afaraje na Tanzania deja no Burundi bwose burahari ishobora kuzaba imbarutso yuko abasirikare ba Kagame havamo umwe akavuga ati kama mbaya ndakupyatuye tu bamupyature hejuru bwose ya ekonome izaba emaze kuswanyagurika iyo yarashwanyagurise deja mu bihe biri iminsi mike ya muzabona dore zagira ku 1500 ibyo byo nta gushigikanya iri kumanuka byatari ku buryo so iyo possibility nayo irahari yoko Museveni arafungura mu gatoya akemera ziri enzego ze ati mubemere baze boom ikindi Museveni ashobora no gukora ikindi Air Rwanda Air yajyanaga abanyarwanda bari muri kilasi yo hejuru bagakora iyo bakora bagashopinga muri za Uganda bakazana ibyo bashaka bamwe bakabigura bakabishyira ku modoka ikabijyana hasi ku muhanda bikingira Kigali nyine amafamili yabo na business zabo zikagenda zikomeza ibyo byose kaga Museveni ashobora kuzabifunga ashobora no kuzamufungira Rwanda Air akayifunga boom ate kubera ingamba za COVID ntabwo muruzuze ibyangombwa byose byo kuzana indege zanyu bamufungiye so hari ibintu byinshi Museveni ashobora gukora Kagame kandi Kagame we adafite ubushobozi bwo gukora Uganda ku buryo Museveni ntabakeneye gukora intambara na Kagame ntabwo bishyo ntabyakeneye Museveni ntabakeneye kubwira igisirikare cye ngo mugende mukubite Kagame Kagame wa Museveni we icyo yakora ni ugushyira ikirenge kuri gaz bisigaye bikikora
ariko ikibazo kuri Uganda na kuri iyo comparison cyangwa igihe kigereranya wakoraga urabona Museveni we yubaha abaturage ba Uganda nubwo ntacyo bakeneye ku Banyarwanda ariko agira n'icyo kintu cyuko avuga ati yes sinakora ibyo bintu byo kushaka gusa ngo nukwerekana imbaraga u Rwanda nubwo rwaba rupfa inzara bamereye nabi nabagiye gushaka ibishyimbo barabarasa babajya ibyo byo ntanabitekereza Museveni ashobora no gutinya na za criticism zishobora kuva no muri parliament cyangwa se mu nteko nshinga amategeko mu Rwanda cyane cyane ko ari no mu matora muri iki mu Rwanda ibyo ntibibaho abo we niwe wenyine arabyuka rakarota agakora ibintu ntawe uzabimubaza uretse kumukomera amashyi sinzi niba iyo kuri Kagame we niyo speed afite mu guhemukira abanyarwanda azi neza ko nta ngaruka nta accountability Museveni ubona ko igihugu cyaracyubaha azi ibyo arimo gukora nk'umunyapolitike ibindi byose ashatse kurekura Kagame ibimenyetso byaruzuye nabyo yamurekura kandi koko akagenda nkuri nk'agatenesi bahiritse kuyona ku musozi
yes ebyo byo na ukuri ko Kagame we no musazi nyine igihugu yara igihugu ne shetani yateje cyamunara igihugu cy'u Rwanda akakigura shetani yateje cyamunara none we shetani akakigura igihugu shetani Kagame yateje cyamunara igihugu cy'u Rwanda none we shetani akakigura akakigukana shetani Kagame ku Rwanda ni Kagame nyine yararuguze yararufite nobo yakwikiye icya abantu abo bamuha amashyi kubera ko nabo batinya ko yabatema yes ibyo bintu ariko bwana Jean Paul nanone ubusazi bwa Kagame nabo bugeze kuri bwagunze urukuta n'ubusazi nabo bugira bukagonga urukuta rwa rundi yavugaga SK ubu busazi bwe azabushyira mu bikorwa na Ange Kagame we cyangwa n'abahungu be ubugizi bwa nabi yakorera Uganda cyangwa yakora mu karere bumusaba kuba afite abantu bashobora kugenda bakabikora bakagaruka ariko ni bangahe bashobora kugenda kugira nabi Uganda bakongera bagasubira mu Rwanda tuvuge Museveni atabafasha so no mu Rwanda nabyo bizagenda gutyo ikintu kiri interesa cyane kuri Kagame nuko hari ikintu gishasha muri dictatorship ya Kagame abandi ba dictator bafite constituents ugasanga dictator runaka constituency ye nawo au obwoko avukamo buramusigiye mwagazeho ntacyo butakora kugira ngo akomeze ayobore kubera ko bubona inyungu zikomeye muri dictatorship cyangwa se likabedini rye ya dictator akaba ariyo rimwefunzeho timugumiza mu butegetsi cyangwa se bikaba kla ibihugu bifite amakilani akomeye ye ekabe mufashe. Kagame wene umudiktera utajira constituency nemwe. Nuno tukewa za eske obo bugizi banabi tumubonana ntabo bushobora kuzagera igihe akaba atagishoboye no kukora akabyefuza ariko ntashoboye no kubikorera abanyarwanda. Mbona jampo hari omungu wa Idi Amin yandisa kintu kiri interesa cyane. Oli omungu wa Idi Amin ndo njango no mudepute sasa cyangwa ni ministre cyangwa ni minister cyangwa aho no mudepute muri Uganda yandise gitabo cye naragisomye ajyandikire barua yandise yakise barua yandikiye papa we. Muri iyi barua muri iki gitabo yaravuze ngo njyewe twese twari tuziko papa ari umuntu ukomeye cyane nta kintu ashobora gutegeka ngo ntango ukacyanga kugikora natwe mu rugo yatufataga nk'abasirikare. Abasirikare bose batitiraga imbere ya papa. Nta musirikare papa atashoboraga kukubita cyangwa akamubwira ati fukama agafukama akamusaba imbabazi afukamye buri musirikare wese. Kandi aba basirikare bamini twese twabatinyaga na Uganda siri yagiye nari ndi mukuru. Aba basirikare bamini nta muntu utabatinyaga ariko Mungu wa Amin yaravuga ngo twarize mu rugo tukamenya ko birangiye. Omunsi papa yatumizaga aba generali be akaba babandi batikiraga imbere ye babandi yabuyaga gupfukama bagapfukama yabatumije mu nama bakingira mu rugo buri muntu buri umwe aza abimbye akurure inkweto you know. None bageze imbere Amin kwa kundi ngo yavugaga ntabwo yavugaga menshi yayitaga abategeka ngo yabategetse kugenda kurwana intambara omwe kuundi akagenda amubwira ati fata abana bawe bagende barwane undi nawe ati fata abana bawe bagende barwane nuri nawe ati fata abawe bagende barwane ntabo tuli burwane eze ntambara zawe. Umuhungu yaravuze ati iki kintu ntabonza kibagira mu buzima bwanjye kubera ko papa yari afite akamenyero ko kunjyana mu nama ze zose antegura kuba umuyobozi. Inama zose nazibonaga mbere yuko bamwivumburaho umunsi amwivumbuyeho imbere yanjye narebaje ati mana yanjye abo ni ba bantu ninako nabwiye papa ati papa byarangiye. Amin nta na muntu n'umwe yakubise urushi uri iyo munsi. Amin yifashe kwitama goti ya ku mutwe akavuga ati ntabwo na yari azi ibigiye gukurikira yakurikiyeho nuko yahunze akagenda paka ageze Saudi Arabia. Sasa n'uyo Kagame tuvuga ngo abaturage azabamara ibi bintu ari gukora mu karere n'ukuntu bagenda bamuzunguruka nyine bamuryamira amajanza muza abazagira amahire bakamubona agenda ashobora kuzagenda muri iriya style ya Amin. Bariya bakabarebe muvuga ngo abantu bavuga ngo bumvira Kagame abo se abasirikare badani munyuza muvuga ngo bumvira Kagame bazagira aho bamubwira ati genda jyana umukoba wawe mugende mu rwane. So njyewe nuko mbibona ariko tushobora kuzagira amahirwe tukabibona kandi bikaba vuba tushobora kuzabibona ubu nyine tuzabivuga nyuma abantu bazabivuga bavuga bati ibyo mwavugaga ari byo cyangwa atari byo ariko hari possibility yuko nabyo bishobora kuzamurangira kuriya neze ngufu n'uwo bugizi banabi tumuvugaho bikarangira yafunze kwa kundi embwa efungo murizo ekagende keyisha mu cyobo uko Gaddafi nawe yagiye akeyisha mu cyobo. Gaddafi ntabo yapfiriye kuri battleground atanga amabwiriza yapfuye byabindi bavuga ngo yo amagara ateye hejuru buyomwe asamaye Kagame bitazadutungure, Kagame bamuvanye mu mwobo, aya mahane yetu muziho, hakavayo atitira, hasaba ati mumbabarire, ati mumbabarire ntimunyike, mujyane mu rukiko mburane byibura cyangwa mugende mu mfungi. Ibintu byose birashoboka, ariko ni nawo biganisha neurological sequence.
Ndagira ngo ntabwo twabivuga ukundi, ni ukubitega amaso, kandi uko bigaragara nk'uko bivuga uti neurological sequence, ibyo tutabonye n'ibyo uvuze bitaraba, ibindi byose twarabibonye. Imyitwarire ya Idi Amin, ukuntu kera yari yibajije ko afite ingabo ari igihangange, ariko no kumubona ari humiliated mu bice muri za apartment buildings, mu bice uko mu buhungiro, ntabwo ari we wenyine. Hari uwa Idi Amin, hari Gaddafi, hari n'abandi, bose bagiye bagaragara ko bari bihangange. None rero ikibazo gusa ni uko Kagame nta somo yakuyemo, ariko uko bigaragara iriya diplomatic development cyangwa se buriya uburyo ubanye n'amahanga cyangwa se ubanye ibihugu byombi ko birimo kugenda biza, na Kagame ko nayo mbivuze asa naho agira ashyiraho abashinzwe diplomacy ashingiye ku bantu bashobora kwifata mu gahanga, nabyo ni ibikwereka ko nabwo kuko biho bigenda bigira udubi, kandi koko igisigaye niyo izo predictions zuvuga n'ibyo dusigaje kureba, kandi koko igihe si kera, ntabwo ari kera, kuko ntabwo ibimenyetso birimo biragenda byigaragaza. Reka rero mfata akanya ngushimire Dr. Kambanda kuba wongeye kubona akanya ukaza ku munota wa nyuma, ntabwo ari wa nyuma, ariko ntabwo ari ibintu twatumaze igihe dutegura, ariko n'inkuru twashaka ko udusesengurira ntabwo nayo yari imaze igihe. Kandi tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, noneho tunagusaba kugira ngo ubwo nk'uko wabisezeranye gitangira, abanyarwanda baba bashaka kumva isesengura ryawe, kandi koko nanjye ubwanjye ndakumva nkumva ko bivuga nk'umwarimu koko, benshi bibafasha gusobanukirwa iyo ugiye muri izo detaye zimwe na zimwe, bagashobora guhishurirwa nibyo bitagaragariye mu nyandiko ngufi y'ipaji imwe nk'iyo zo tuba twabonye. Nkaba rero nifuza ko ubutaha ibituvuze bishobora kuzabaho cyangwa bigafata indi sura, tuzifuza ko wazagaruka ukagira icyo bivugaho, kandi nizera ko atari kera cyane.
Murakoze cyane.
Wakoze. Arakoze rero Kambanda, ubwo ni aho ubutaha twongeye kumutumira mube muryoherwa n'aka karirimbo.
Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ingabo z'u Rwanda, Nkeragutabara, Inkotanyi z'ikubitiro, reka twibuke intwari zitangiye u Rwanda zikarupfira tubunamire. Let Fred Gisa Rwigema, let Bayingana, let Bunyenyezi, let Adam Waswa, let Sam Byaruhanga, let Kayitare Intare Batinya, let Gashumba, let Ngumba Ingwe, let Bagire, let Ndugute, let Kareba, let Ngoga, let Ruzindana, let Rutayisire, let Dan Gapfizi, let Karegeya, let Tega. Aba bose bazize inkoramaraso Kagame, ni nayo mpamvu batibukwa cyangwa ngo bavugwe. Abanyarwanda baca umugani ngo akamasa kazamara inka kazivukamo, uhishira umurozi akakumaraho abana, wanga guha igihugu amaraso maze imbwa zikayamuhera ubusa. Ubu ni ubutumwa ku ngabo z'u Rwanda, cyane cyane izahoze zitwa Inkotanyi RPA, aho ziri hose, yaba mu gihugu imbere cyangwa inyuma yacyo. Aya ni amateka yanyu kandi ubu butumwa ni ubwanyu. Birababaje kandi biteye agahinda pe kubona twaravunikiye ikintu tukacyitangira hamwe n'abanyarwanda bose aho bari bari hose, twarangiza umuntu akabyiyitirira. Oya, ntagarukire ku kubyiyitirira gusa, ahubwo agahindura n'intego zacu nziza twari dufite. Twahagurukanye ese muribuka ingingo umunani za RPF? Reka mbibutseho gato zimwe muri zo. Ubumwe, unity. None namwe mundebe ishyano, dore ikinyuranyo: umwiryane, kugambanirana, munyangire, kubesherana, inda nini, kwikubira ngo ubumwe. Ubumwe ki se? Demokarasi. Demokarasi yabaye iterabwoba ceceka, demayi, ribu, ugize icyo avuga ngo uwo ni umwanzi w'igihugu, inyangarwanda, interahamwe, ikigarasha, arapfobya jenoside, iterabwoba, guhimba ibinyoma, ubwicanyi, niyo demokarasi ya Kagame. Ese ngabo z'u Rwanda, ibyo ni byo twarwaniye koko? Ingingo ya gatatu yitwaga ruswa n'ikene wabo. Ya, ninde utazi ko mu Rwanda batanga ikizami cy'akazi biyirurutsa bazi nyirako? Ninde wakemurirwa ikibazo adatanga akayabo mu Gaciro Development Fund? Ninde wabona akazi atazwi muri FPR? Yakindi ngo gucura impunzi, ahubwo iyo bavuga ngo gutera ubuhunzi no guhiga Abanyarwanda ndetse no kubabuza amahwema mo aho bahungiye, ntabwo nakwirirwa nzirondora zose, ariko mwese murabizi neza ko nta n'imwe yashyizwe mu bikorwa. Yemwe ngabo z'u Rwanda, ubu babasibe pe, basibye intego n'umugambi twahagurukanye, basibanganyije amateka y'abarwanyi bose b'intwari babohoje igihugu. Amateka yose atangirira kuri Kagame akarangirira kuri we. Uwo ni wo umurimo Kabarebe yirirwa akora: gusebanya, kwamamaza Kagame, kwirirwa avuga amateka y'ibinyoma nk'aho tutabizi. Tuzamunyomoza, byose turabizi. Ubuse Kagame uvuga ko yabohoye Abanyarwanda niwe wari semide none se niwe wari kuri jari ninde se wari kuri rebero ni Kagame se waciye Rwamagana none se Birenga cya se Makamba Nyamata naho ni Kagame wagiyeyo Gitarama Ruhengeri Gisenyi n'ahandi hose kubera iki abaharwanye batavugwa maze hakavugwa Kagame wari ku murindi byumba ku mupaka ariko umuntu aba muri hose akabura uruhengekero umunyeshyari ntashaka ko hari undi uvugwa umwicanyi nta rindi jambo rimubamo atari ukwica inda nini igisambo anyunyuza abaturage imisoro itabarika akikubira ubucuruzi bwose bw'igihugu yarangiza akambura abantu ibyabo abanze akabica ba Rwigara Senaporo ba Makuza Rwanda Fomu n'abandi benshi ngo turashaka imigabane mu ruganda rwawe mu kigo cy'ishuri ryawe muri kaminuza yawe muzabaze ba Rwigamba muzabaze Perezida Mihamu Umuremyi icyo azira ariko yarangiza agakurikirana abo babiruhije ndavuga abasirikare akabambura umutwe bari bifitiye ariko mwabaye iki ko mwahoze muri intwari mwararozwe harya ubwo ngo mu gutinya demaye yarahanuye Magayane ati waba ujimbiri rurya ntiruhabwe rurya karibwa na kataribwa ingoma izarangwa n'ubwoba ingoma ivuga abana none dore RPA y'umwimerere yigishweyo bazanye utwana tutazi iyo biva n'iyo bijya maze bakababwira amateka atangirira kuri Kagame kandi akarangirira kuri Kagame RPF nyayo kwa heri ibi nzabivugaho ubutaha hasigaye babamuriki n'abagatabazi bazi gukubita inkoro hasi maze bagahakwa bigatinda reka mbabwire amateka ya RPA atari RDF RPA ishyamba ari nayo yabohoje igihugu ni bande ndaje mbababwire nubwo wagira ngo barashize ntibarashira nubwo Kagame abagerereye abandi baraho badashobora kumvikana ariko rero aho muri hose mwikubite agashi burya ubugabo butagaruka bubyara ububwa none se imbaraga mwakoresheje zagiye arufa yarashize yose ndavuga iya kaka bravo yarashize yose ndavuga iya dodo chale yarashize yose ndavuga iya Muzegashumba na Leti Kareba sevenisi yarashize yose ndavuga iya Leti Bagire 101 yarashize yose ndavuga iya Leti Kayitare na Muhire 21st yarashize yose ndavuga iya Mustu na Nzaramba 59 yarashize yose ndavuga iya Leti Ngoga na Nyamurangwa 157 yarashize yose ndavuga iya Ibingira Fred Sadi yarashize yose ndavuga iya Kayonga Charles ntihazagire ubashuka aba bagabo nibo bahaze amagara yabo batabara Abanyarwanda Kagame ari ku murindi amaze kurekura ariko rero reka mbasabe mukanguke mwongere mwitange rwose murengere abana banyu ababyeyi banyu ndetse n'Abanyarwanda rusange bitabaye ibyo dore azabamara urusorongo musige ubusa kandi rero nugira n'icyo usiga uzamusigira ubusa kuko mwese ntawavuga ngo hari icyo afite mu Rwanda rwa Kagame murabizi neza ukuntu abahinduka maze akabambura utwanyu twose ariko rwose munzimirire imbabazi ba bantu bitwaga members of high command bagiye ko numva Kagame wenyine reka mbababwire abatabazi n'abana bato bari muri RDF bahora babesha amateka apfuye dore n'aba ngaba Kagame Ndugute Kaka Dodo Gashumba Kiza Wilex Kayumba Dr. Karimera Mugambage Rizinde Biseruka Mustu Kaitare Ngoga Muhire Nabagire aba bagabo nibo bakabaye bari mu mateka n'abari babungirije ndetse na ba bandi twabanje kwibuka Kagame yahitanye cyane cyane intwari yacu yafashe iya mbere Gisa Fred Rwigema uwo Uganda ihora yibuka na bugingo n'ubu ariko mu Rwanda umuvuze wa muzira iby'iwacu n'agahomamo reka ndekera aho tuzongera ubutaha yari inshuti yanyu Ruzigamanzi David inkera gutabara ikarongi murakoze murakarama
tumugambe tugiza nyukure twandika mateka azirubuhemu